as a menzio pan, as a menzio pan. Tambe, negas bambe, manjezio pan, manjezio pan. Tambe, negas bambe, samenzio pan, as a menzio pan. Tambe, negas bambe, samenzio pan, as a menzio pan. Zambi.
Namhlanje niyopha hamba nabangani bami, uma muzoxola zobuye ekuseni, zobuya nemali eningi, zobuya nemali eningi. Namhlanje niyopha hamba nabangani bami, uma muzoxola zobuye ekuseni, zobuya nemali eningi. Namhlanje ngiyopha hamba nabangani bami, uma muzoxola zobuye ekuseni, zobuya nemali eningi, zobuya nemali eningi. Namhlanje ngiyopha hamba nabangani bami, ekuseni zobuya nemali eningi, zobuya nemali eningi.
Yeah, yeah.